tip.
Rico Beats, Mr. 808.
Chepkoski amekuja na habari. Najua umetegea sana hizi mistari. Watu wanitanga mkale mkali. Na sitoki hapa itabidi mkubali. Hey, hey, hey. Maze nimetoka mbali. Sa itabidi mkubali. Na hata sitafadhali. Itabidi mkubali. Told you all that your girl see will be back home sooner than you might think. Sakutesa ndi your phone, so I'm sorry if I don't pick up your call. Got a place I gotta go, cause a bitch got gold. Niko hapa kuwasho wale wali nishuku. Sai wana nicheki IG nikipiga luku. Ati cheki venya mekuwa kasuku. Simniambie kitu sijui ni makasuku. Look, I see a bright future when a big fat feature. It might be Zuchu when a million views on YouTube. Mazeni tan yetu. Oga tenga leju, mato magegi bichu. Chef Koske got you. Ameje yona yole. Lema amata changya tugunje meje soro gobunwa ko changya konegi kimi ko sigegere ne sangyo angengine ameje magoya ga silence ya lioske amekuja na habari najua umetegea sana hizi mistari watu wanitanga mkale mkali na sitoki hapa itabidi mkubali. Hey, hey, hey. Maze nimetoka mbali sa itabidi mkubali na hata sitafadhali. Itabidi mkubali. Magoyaru ama alu abu tigo tangwala nunga bale chikene juwanyu na mamite jine walu. Lagini gago ipetut magoito gira aletu oye garara ngaleju ogirta iyano bitch. Multilingual and multi-talented. Ni first single but challenge accepted. Naitua Chelsea but my fancy one-sided. They go from Juve to Manchester United. Chip Corgan straight out of Ziwa. Let me give a shout out to a real one. It's none other than Chris Kirwa. Many got me feeling kama nimefanikiwa. Itam yangu kushine, zingine acho badai. Najua life ni kutry, ama do it till I die. Ni ngumu kunidefine, junacheza kidesign. Hata ikichukua time, hizo deals to time. Chip Koske amekuja na habari. Najua umetegea sana hizi mistari. Watu wanitanga mkale mkali. Na sitoki hapa itabidi mkubali. Hey, hey, hey. Maze nimetoka mbali, sa itabidi mkubali, na hata sitafadhali, itabidi mkubali, ange na lekao ya, najua mkubali, I know that you're feeling this, via sat nidiga this.